ciidamada amaanka gobolka Nugaal ee magaalada Garoowe yana gaantaha ka dhiki walyaaw maanka deeroosada khamriga yoona bandhigii khamri fara badan iyo dadkii ganacsaday hoggaankii laaka goobadii khamriga fara badan iyo waliba ku hadlay gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Haaji Abshir oo soo naamarkii bii in la naxariisan dadka abtooyde ama isticmaalo walyaaw maanka deeriyow
ciidamada magaalada ka hawlgalay oo amniga sugaya kuwa amni darada wada sugaya waa bogaadinaya waana u taaniyadeenaya hawlaha ay qabteen ay ku guuleysteen hadday daraagis tahay hadday hub tahayba waa intii ay u soo shaqo galeen oo ay ku guuleysteen ajarkada iyo khayrkada Allah siiyo saraakiishii iyo ciidamadii iyo taliska qaybta oo hawsha qabtay waana hawsha u wadmanayaan xalay waxay qabteen khamri tira badan bay qabteen abtay tira badan bay qabteen oo dalka iyo dadkaba dhibay oo ummado dhan kara hayeysatay khamrigaasi abtayda la qabtay way ku guuleysteen ciidamadu sida ugu dhaqsaha badan baa sharci adag ula tiigsanayna bulshada iyo caalamka iyo saxaafadda ummado joogta hadii Ilaahay nafta noo daayo abtay waxa la yiraahdo meel laala meeshu galo waa laga dabagalaya ama tuulaha noqdo ama magaalaha noqdo kii gobol kale taxta u fakada gobolka kale tataliye bilisku waa joogaa walaalno amraya hebel hebel ba galka ay naga galay hebel hebel ba boosa naga galay qarar naga galay lascaana naga galay abarkiisa asaga laga sugaya iyo anaga waa laga soo qabanaya abtayda ina wareerisay akhriya adoonba muslimkiisa jisay gacan buuxda inta haysaan maaha inta kalato in Ilaahay roo fududeeyo baan Ilaahay ka rajaynaynaa abtayda waxa weheliya dadkii dhalinyarada ahaa oo magaalada ama waxbarashada ka baxay ama hadeer ku jira baa waxay ku mashquulsan yihiin soo jeed soo jeedka iyo dhalinyarada dalka iyo dadka wax u soo baratay oo hadda farxadaha iyo najaasada ku mashquulsan ciidamada amnigu amar bay u qabaan gaarigii soo jeed iyo aargooyinka iyo gabadhii lagu qabto sharciga leela tiigsanaya magaalada Dafeedo
bulshada ka dhaga magaalada Garoowe yana maarmoon dhibka qabay dadka isticmaala walyaabo maanka duuriyow.